best boy ever born in us. So they call me the junior dancer daddy. Yo, Maps, where you day? Young Millie.
Zammymusicblog.co.
It's your Maps on the beat, boy.
Hollywood records.
In a new Wakayele.
Mami.
Mana nina mizila chape. Simimba yangu yo. Wakayele. Mami. Mana nina mizila chape. Simimba yangu yo. No salida, kukuta misozi mami osa kuia. Mana nina mizila chape, simimba yangu yo. Jizapi madie no salida, kukuta misozi mami osa kuia. Mana nina mizila chape, simimba yangu yo.
Ndava mutima umavuta kuchita kumbisi. Jaila, ukanisia kwa sila na taika. Kungala na iwe mutima unajaila. Abo bantu bakuna
mambu oza. Mami, mana nina mizila chape. Simimba yangu yo. Tuwakayele. Mami, mana nina mizila chape. Simimba yangu yo. Zapi madie no salila. Kukuta misozi mami osa kuia. Mana nina mizila chape. Simimba yangu yo. Zapi madie no salila. Kukuta misozi mami osa kuia. Mana nina mizila chape. Simimba yangu yo. Ezeche muzanga. Benzeli bakantuka lezi sinezo dilinga. Elo ni ukuba wanga. Ninga muleke buanji ya ni puanjile nyumba yanga. Uyugelo ni chipaithoni. Taipinga kumose na poisoni. Amala yambu shichamfuika. Mweleza wandi nena chula. Never trust a friend. Never trust the goddamn. You never know what comes tomorrow. Be your best friend. You never know people change like a million. Kukuna mizila kuna kocha be mamilian. Waka yele. Mizila chape, simimba yangu yo. Tuwakayele, mami. Mana nina mizila chape, simimba yangu yo. Zapi madie no salila, kukuta misozi mami osa kuia. Mana nina mizila chape, simimba yangu yo. Zapi madie no salila, kukuta misozi mami osa kuia. Mana nina mizila chape. Simimba yangu yo.
Yo Maps. Makazi haba boy bali dangerous. Kachito na mapapa musically serious. Serious ine shamu ikeke. Monda milomba mwe bandu mwimbwe na mo.
Young Willy ine zininga kande. Vitu pamene na unapano unga tabwe. Kuhili mizangani munga niwe semu kabe. Ukamba ni mimba yanga pela baby ungabe.
At I'm 4 months pregnant. Awana nyumba na pima at I'm pregnant. Ine gigo iwe ine never. Yo Maps where de?
Hey, young weri bani tenga ine. Bani pereka kukoti ine. Kukambankani ine. Yamene siniziba.
Zammymusicblog.co.
Siniziba. Siniziba. Siniziba ine. Sinisiwa, sinisiwa ine. Ine ndi wakayele. Mami, mana nina mizila chape. Simimba yangu yo. Ndi wakayele. Mami, mana nina mizila chape. Simimba yangu yo. No salila, kukuta misozi mami osa kuia. Mana nina mizila chape, simimba yangu yo. Jizapi madie no salila, kukuta misozi mami osa kuia. Mana nina mizila chape, simimba yangu yo.